Abantu banonya waje bayinza kufuna emirembe. Abamu bagenda kubaganga basaddaka yo baana babwe. Abalala bagenda ku nsozi basamirire lubaale wabwe. Wadde lubaale bamuwongeredde naye tebalina mirembe. Twawona twamuzuula agaba emirembe. Omubisi Satani twamusenguka kuba twamukenga. Bw'omuwa embuzi ku makya atoola eggulo ayagala nte. Mukutule enjegereze musenge Yesu agaba emirembe. Twawona twamuzuula agaba emirembe. Omubisi Satani twamusenguka kuba twamukenga. Bw'omuwa embuzi ku makya atoola eggulo ayagala nte. Mukutule enjegereze musenge Yesu agaba emirembe. Amazima twewuunya Satani byatuterawo okutubuzaabuza. Omwo muyirizi munda muba munjalaza nkoko oluusi n'obuti. Omwo mweyeerimbika atwerabize Katonda waffe. Ebyo mubigaane tulina okulwana omulabe tumuwangule. Twawona twamuzuula agaba emirembe. Omubisi Satani twamusenguka kuba twamukenga. Bw'omuwa embuzi ku makya atoola eggulo ayagala nte. Mukutule enjegereze musenge Yesu agaba emirembe. Twawona twamuzuula agaba emirembe. Omubisi Satani twamusenguka kuba twamukenga. Bw'omuwa embuzi ku makya atoola eggulo ayagala nte. Mukutule enjegereze musenge Yesu agaba emirembe. Mwe mujje tusize Mukama Katonda yatuwa omwana we. Okufiirira ensi ekisa kyalina kinja twagala. Bukiriza omutima n'ogumuwa agenda kukusumulula. Egye emizimu egikusumbuwa tegigenda kudda nate. Twawona twamuzuula agaba emirembe. Omubisi Satani twamusenguka kuba twamukenga. Bw'omuwa embuzi ku makya atoola eggulo ayagala nte. Mukutule enjegereze musenge Yesu agaba emirembe. Twawona twamuzuula agaba emirembe. Omubisi Satani twamusenguka kuba twamukenga. Bw'omuwa embuzi ku makya atoola eggulo ayagala nte. Mukutule enjegereze musenge Yesu agaba emirembe. Mukutule enjegereze musenge Yesu agaba emirembe. Mukutule enjegereze musenge Yesu agaba emirembe. Mukutule enjegereze musenge Yesu agaba emirembe.